Starborn.
Nifundishe kuwa humble, kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nifundishe kuwa humble, kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nionyeshe, nionyeshe njia zako Baba, nionyeshe, nionyeshe ukuu wako. Wakiniona waone your peace all over me. Mungu umenitetea, umeniinua, your joy is all over me. Na Musa Baba alinyorosha fimbo, akawaambia wana wako, my people let's go. Hawakujua nako kwenda, kwenda uliwaongoza Yesu. Hawakujua nako kwenda, kwenda uliwaongoza Baba. Na mimi sijui nako kwenda, kwenda uniongoze Yesu. Na mimi sijui nako kwenda, kwenda unionyeshe.
Oh Baba, nionyeshe, nionyeshe, nionyeshe,
nionyeshe.
Oh Baba, nionyeshe, nionyeshe, nionyeshe.
Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nifundishe kuwa humble, kuwa humble, yeah. Nimechoka na kugambo, na kugambo, yeah. Nionyeshe, nionyeshe njia zako Baba, nionyeshe, nionyeshe ukuu wako.
Vibes.